Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Kua puta atu te karanga I he tukutuku koeora kia whai I e tehi kamupene whakahaere I te rangai e ahu mai nei I te kaupapa o Amonuku mō te 18 marama te roa. E noho nei e nei kaupapa ki raro iho I te marumaru o Tapu Wairoa. He kaupapa hei whakawhanake ake ai I ngā pūkenga a ngā kāwana Māori. Anō reira, hei whakawhānui I te kaupapa nei, ka whakawhiti arorangi atu ki a te pūoho kātene kaihautu I Tapu Waiora. Tēnā koe.
Tēnā koe. Tēnā koutou ngā kaiwhakarongo o tēnei ata. Ko te mea nui ki a mātou no Tapu Waiora, me pēwhia te whakatupu I tētahi māwake rangatahi me ki ngā rangatira puari mo te āpōpō, koira te arotahi o tēnei kaupapa ko he tukutuku koiora. E rua ngā tau me te hāwhe, ko te mea nui i te tau tuatahi, he ruruku. He ruruku ki roto I ngā āhuatanga Māori me te whai whakaaro e pāna ki te whakatō e nei mātāpono Māori, e nei pūkenga, e nei pūmanua. Kia mōhai e nei amonoku me ki, te pēwhia te noho Māori nei, ia koe e mauana te pōtai o te kai puari, ahakoa he puari Māori, he puari Pākehā, he puari hokohoko, he kaunihera, he aharānei. Nō reira, ko te tau tuatahi, he aha ngā pūkanga me ngā pūmanua, ngā whaiaro e whakatīnana ai te kai puari, Māori e aro atu ki ngā tikanga. A tērā tau ki te hara mai nei, ka huri te aroaro o ngā amonuku ki te whakapuaki e nei akoranga I tētahi wāhi haumaru. Nō reira, I mea mai koe, ko tēnei te reo pōhiri o Tapu Wairoa ki ngā kamupene o te motu. Tukara mai ngā tono, hei kāinga mō etahi o ngā amonuku ngā marama te kau waru. Kia mātou he pūkenga nui o rātou ngā amonuku. Ko ētahi, he CEO tētahi, he kaimahi pēki tētahi, he psychologist tētahi atu, he tākutai te reo, he whai hua o rātou kupu e whetawheta mai ana mai te rātua tahi, te rungai tō puari. Ko reira, ko tāku ki a rātou, he hōnore. Te hōnore te poipoi, te hōnore te manaaki, te tiaki o enei amonuku mō taua wā, mō te apōpō te take. Nō reira, e harai te mea me Māori te kamupene e tono mai ana, e harai te mea me iwi tō kamupene. Kā, tuatahi ko o māte whakāro, he hanga mātāpono o tō kamupene. Wai hoki me pēwhia, te hāngai ki ngā whāinga o tēnei kaupapa ko tukutuku koiora. Koira te mea nui ki a mātou. Kei a koutou tētahi tuakana, hei arataki i a rātou e noho ana ki nungai tō pōari. Me pēwhia tō mahi i ngā wā o mua, hei whakatipu I ngā rangatahi, I ngā teina a karatau tēnei wāhi. Me te mea nui ki a mātou, he aha ngā moemoea o te amonuku, hei tupu, hei whakapakari o rātou pūkenga. Kei te mōhio, kowai ngā kamupene e pirangitia nei ki te whakamanuhiri ai i nei amonuku, me te āta titiro ki ngā kaha me ngā wāhi akiaki o ngā amonuku me whakakotahi e nei wawata. Ko wai te kamupene pai o te tēnei amonuku pai. Kia mata, he mea pai tēnei hei whai hua mō te amonuku me te kamupene. Inā, ko te Tapu Wairoa, e haere tonu ana ngā mahi ako mō ngā wā e noho rātou kei wai ngā puari nei. He mahi ako kei wāinga nui i etahi pūkenga puari pērā i a Cathy Irwin Ma i Kate Sherrington, ko Ginta Mohia, Charlene Ngāringu, tētahi kua pā mai, ko Susan Huria e hara mai nei. He maha ngā whaiaro, he maha ngā pūkenga, kei te ako tonu. Nā te nohoanga i ēnei puari, hei kāinga mō te taupeka hara mai nei, ka mau e nei pūkenga, ka whakapuaki i a rātou e mahi puari ana. Koe te mea i kia mātai.
Tēnā koe i ēnā whakamahuki o kia whai au i te ia, o au kōrero tēnā he aha ngā pai aru a ngā kamupene e hiahia nei ki te whakatūwhera i a rātou tatau a mā ngā amonuku.
O kāre, kore ko te mea nui o tēnei, ko te noho haumaru te amonuku. E hara i te mea, mēnā he kamupene nui, he kamupene hokohoko, he kamupene rongonui koe, he ngāwari te tono mai ki a mātou, e hara. Ko te mea nui ki a mātou, me pēwhia tōkau tō tiaki i ēnei taonga. Nō reira ko ngā pai aru, ka tāia e koutou te tāwharau i ēnei amonuku mō aua wā. He aha tō hoatu ki a rātou i aua wā. Me ata tītiro ki a rātou, me o rātou, ngā tangata ke ronga i ngā puari, ngā tangata ke roto i te kamupene, me te āta whakaro, me te he a rātou, a te whakatīmana i ēnei kōrero, hei tautoko i ngā amonuku. Koe rā te mea tino nui ki a mātou, kātahi ka whakawhānui ngā tono o ngā kamupene, me noho ki te taha o ngā, o ia amonuku, ka moho nei he aha ngā mea, tino pai mō ouawata, mō tō whakatupuranga, mō tō whakapakaritanga. Ara, me whakakotahi ki tētahi o ngā kamupene ono. Nō reira, o te mea nui, ahakoa a kanohi, ahakoa a ipurangi ngā hui, he āhua, āhua pai ki a mātou, ngani ko te mea nui, ke te atuwhakaro ahau, ke ha te tino whaihua mō ngā amonuku i ēnei wā. Kia pai ai ō rātou haerenga, ka roto i tēnei noho kāinga mō tēnei wā koto, katahi, kia whiu atu ki te ao ki ngā puari kapo a te motu.
Tēnā koe, kaore kore he nui no reira hei whāiti i tērā una. Tēnā he aha te hiranga o te rākaupapa mō ngā kamupene o te motu kaore anō pia kia whakawhānui o rātou tirohanga ki ngā mātāpono Māori, ki ngā wāru Māori anō hoki.
Kua kitea te āta whakawhāiti nei i ngā whakaaro kamupene ki ngā paenga o te ao Māori me ki i a rātou e mahi puari ama. Kua kitea kei runga i ngā puari katoa, i ngā kaunihera katoa. Aha, kua he pōturi te haere, he haere tonu te haere. Kia hau nei, mai ēnei kaupapa, katai e rātou te kite, ngā pūkenga e mōhiotia nei rātou, pērā i te roia, pērā i te, i te pūkenga pūtea, wera atu mea. E hara tērā i te mea anahe, e whaihua kei runga i ngā pōare. Engari, ko te pūkenga kei roto i te ao Māori, me pēwhia te maunga mātāpono i ēnei wā uawa, he mea tino whakahirahira kei roto i ēnei pōare. Me whakakotahi te pūkenga e kia nei te ao Pākehā, me ngā pūkenga e kia nei te ao Māori, kia kotahi ai kei roto i ngā kai pōare o te ao pōpō ki a mātou. Nā te whakatīnanatanga o tērā whakaaro, ka kitea ngā laggards me ki, ngā kamupene pōturi o tēnei haerenga. He mea rawe te kite i ēnei mea, ke te puta mai ai. E hara i te mea, ko tahi noa no iho te Māori he rungai te puari he mea nui kia rātou. Me kitea ngā te whānuitanga o ngā hua o te ao Māori e whakatō nei kei roto i tō kamupene. Nō reira, kia hau nei, toko rua, toko toru, toko whā, ke atu ngā kaipuari Māori, pai ake te haerenga, pai ake te whakahaere o tō kamupene. Nā ēnei kaupapa, ngā kaupapa o he tukutuku koera, a kaupapa atu, he motu, a kataia e rātou te kite ngā hua ke te pua mai ai.
Tā rawe te rae, hei whakatepe ake i a tāua kōrero te puoho. A tēnā he aha o whāinga nui, mā ngā amonuku ka whai wāhi atu ki ngā kamupene o te motu.
Kia hau nei, ko te noho Māori. Ahakoa te wāhi, ahakoa te ekenga mai ki taumata ke. Ko te noho Māori tonu rātou. Ko te noho Māori, te haere Māori nei i roto i o rātou a Māori. Kia hau koera te mea nui, i te mea moho kia mātou, ki roto i tō, ki tō ao Māori, ngā taonga ākui maha koroma. No reira, ka mauki tērā, ka matatāe ngā mea katoa. Te nui ngā te wā, āhua, āhua pai te noho ke nui ngā poati. Engari, ietahi wā, pahara mai ietahi mea tino auaua, mō rātou. No reira, iauawa, me hoki ki tō puku, me hoki ki ngā taonga a koe mā a koruma, hei arataki i a koe. Kāre kore, enei tangata, enei amonuku, he tiki nei ki i tō taumata ke. Kāre kore. No reira, i a rātou e haere ake ki reira, te aha tō hoatu ki ngā tangata e whai ake nei ki a koe. Tērā te whakaro te tau tutu ne. Mai ēnei au rua me te hawhi, me te tāwharau kua mahia, kua tautokohia i a rātou. Kia ha tō tau tutu ki te reanga e haramai nei. Koira te matū o taku whakaro, hei whakapō ke roto i a rātou e piki ake ki runga rā. Ai, tērā.
Ai, mihi ana ki a koe e nā kōrero whānui au mō te kaupapa. Mō ngā kaupapa e whakahaerehia nei e he tukutuku koeora mamātau ngā kaiwhakarongo i tēnei rangi. Kai hautu i Tapu Wairoa, te puoho kā tēnei. Tēnā koe.
Tēnā koe, kia pai te rā.